Frakani,
Frakani,
Frakani.
Download the Kuvela nyimbo za Mangamba pa malanguanga.com.
Shout out to Island Exclusive Entertainment. Nungu Digital.
Yeah.
Hey yo, DJ Stile. DJ Vita on the board.
Samunda anali osalabada, iwe ndiwe wachikudai. Umayenera kukalabwa na mkuba, weniwe ni komandi weso kukuba. Nijifubwa ine ndimakuda, nimafuni sisa nditama kukonda iwe. Komazinga teke wanjipoti weso, ulibe chikondi ndi weso salabada. Ziko latuli mbilari ngono ili, tizituku koso tatingono iti. Zipata lanza zingono zingono, suguru sozo senza zingono. Kimise uto senta tingono, pambuza magesi sondiza zingono. Nizo teka makanizide atundi angono, tie nikisinte makanizidwe. Samunda analio salabada, iwe niwe wachikudai. Umayene la kukalabwa na mkuba, weniwe ni komandi weso kukuba. Bijifukwa ine di makuda, mafuni sisa nitama kukonda iwe. Komazinga teke banji podi iwe. Suri beji kondi ndiwe so salabada. Amala wife ndifo chenjela, lipo ambili fendifo pempela. Iye musamati yese olepela, kapena opepela. Vuko ndi mawestewo, inu yondi nolezela. Itali kile nisinu oyemela, ifukwa mukongo funa kulemela. Tika kulangizani mukomaderela. Samunda analio salabada, iwe ndiwe wachikudai. Umayenera kukalabwa na mkuba, weniwe ni komandi weso kukuba. Bijifukwa ine ndi makuda, nimafuni sisa nditama kukonda iwe. Komazinga teke wajipoti weso, ulibe chikondi ndi weso salabada. Kukonza miseu mkulepela, kumiseu tuta tingono tingono kwa mbili. Kari moto zikulepela kudu sana, mapeto wake kupera mudu samazi. Gozi ikachitika malo mokoza miseu, mkulimba na ndima driver. Kikuone kangati kutiku yende sakari moto ndumurandu, paspaula mulilo wanu. Samunda analio salabada, iwe ndiwe wachikudai. Umayene la kukalabwa na mkuba, weniwe ni komandi weso kukuba. Bijifukwa ine di makuda, ni mafuni sisa nitama kukonda iwe. Komazinga teke wanji poti iwe. So ulibe chikondi ndi weso salabada.
La 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 la.
Malawiwanga.com.